Chalo mungu tuwe Managi mwana jagu yoze junior eh. Ikiyesi ya kibera Shambiki David Zavali Shitali mtambazi Daktari Atai Madriva KMC.